darling. Ese uyu munsi waramututse, ese warose mana, ese nanye nari hafa ho. Sinashatse kuvugisha undi, nari narakuvugisha. Urabizi umunsi wanjye niwagenda nabi ari wowe wawutangiye. Excuse me if I'm too much, is that because I love you so much? Ugira umunsi mwiza, kuko njyewe iyo nakuvugishije umunsi wanjye ugenda. Sawa, 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 nirirwa meze neza. Sawa, 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 vibes are fresh all day. Sawa, 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 rwose mbandi neza. Sawa, 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 oya, oya, sinjye kubeshya. Ijwi ryawe ubwaryo riranyica. Hari ubwo mpamagara simvuke, kugira ngo gusa numve hello. I know you think I'm crazy, but it's you who makes me feel this way. Urabizi mu buzima busanzwe ndifunga natajyanye nshirira. Oh yeah. Excuse me if I'm too much, is that because I love you so much? Ugira umunsi mwiza,